My imagination records, yo. Baby.
Yes, MZ upon this one. Not a banger. For my baby. Yo. Gozan. Yo. Yo. Weka ni magunda, my baby. Yo weka ni magunda, baby. Yo weka ni magunda, baby. Yo weka ni magunda, baby. Baby, oh, baby, oh, baby, baby. Ni mafuna mabebe kulikose pakacha pe ine nipeteke bebe nika mwandicha pe ni kucheze love yontuna gati sweet ya keke do oni mbeto zunguru kakachu kwepe bebe baka lero ni sive kwanu na iwe nifuna baka kusive kwatu amama kumweze kupumu ya kachasu love ni babidi mwani siva tatu mabebe
kulipe wina bebe kulipe wina kulipe wina bebe.
One of a kind is known, baby you the only, ndiwe mbambo. Sininga chinje no wanda ni makulota everyday ni kagona. Ndiwe wanga no wanda sininga chinje ni kukonda. Panze pa mutima, hii ni love, true love. Iwe pali beauty mchitenge no pauta, malaika, umatanika.
Ndiwe weka ni makunda, my baby. Ndiwe weka ni makunda, baby. Ndiwe weka ni makunda, baby. Ndiwe weka ni makunda, baby. Baby. Oh, baby. Oh, baby. Baby.